Genie X 666.
You are my love, you are my number one. Baby, you are so beautiful.
How beautiful you are.
Baby, you are so beautiful.
How beautiful you are.
Ah, napata lani kwa na we. Kwa mwingine take nini tena. Michepuko na vitente. Samani nulisha vitema. Hawajui mama. Nikiwa nawe bila pesa na enjoy. Hawajui mama. Nikiwa nawe bila pesa na enjoy. Hawajui.
Shida zangu mimi unanistai.
Na wacha wanga wonge. Maneno yao solisasi. Wasikupe jakararo mama. Ukawaza kulipiza visasi.
Enzile tukera everyday. Achopendo wendele. Bila kai moja haikatai. Mina wewe everyday. Enzile tukera everyday. Achopendo wendele. Bila kai moja haikatai. Mina wewe everyday.
Uzuri wako mbara mwezi. Usini acha kinya mwezi. Kuishi bila we baby siwezi. Na kupenda we, nomba welewe. Wapo mbali baby mespend uchelewe. Na kupenda we, nomba welewe. You are my love. You are my number one. You are my number. Leo wacha wanga onge. Maneno yao solisasi. Wasikupe jakararo mama. Ukawaza kulipiza visasi.
Charlotte, my brother, Ali the big boss, one love.